Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna,
Krishna,
Krishna,
Krishna, Krishna,
Krishna,
Krishna,
Krishna,
Krishna, Krishna.